Umshumayeli 11 verse 1. Thuma isinkwa sakho ebusweni bamanzi ngokuba uyakusifumana emva kwezinsuku eziningi. Verse 2. Yabela abayisikhombisa nabayishagalombili ngokuba ukwazi okube okuyakuba semhlabeni. Verse 3.
Uma amafu egcwele imvula ayithulula emhlabeni, futhi uma kuwa umuthi ngaseningizimu noma ngasenyakatho, endaweni lapho kuwa khona umuthi uyakuba lapho.
Verse 4. Oqaphela umoya akayukuhlwanyela, obheka amafu akayukuvuna. Verse 5. Njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi iphi, nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo, kanjalo awuyazi nemsebenzi kaNkulunkulu owenza konke. Verse 6. Hlwanyela imbewu yakho kusasa, ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa, ngoba wazi ukuthi yiphi eyakuphumelela, yilena noma yileyo, noma ziyakuba zinhle zombili ngokufanayo. Verse 7. Ukukhanya kumnandi. Yebo, kuhle emehlweni ukubona ilanga. Verse 8. Noma umuntu ekhona iminyaka eminingi, makathokoze ngayo yonke, akhumbule nokho nezinsuku zobumnyama ukuthi njengokuba ziziningi, konke okufikayo kuyize. Verse 9. Thokoza nsizwa ebusheni bakho. Inhliziyo yakho ikuphe kwenami emhleni yomsizwa bakho. Uhambe ngezindlela zenhliziyo yakho, njengokubona kwamehlo akho, kepha yazi ukuthi ngakho konke lokho uNkulunkulu uyakukungenisa ekwahlulelweni. Verse 10. Khipha usizo enhliziyweni yakho, udlulise okube emzimbeni wakho, ngokuba ubusha nobunsizwa buyize.